Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhyaray kulantu fayla jama fayla amin fayla kadabada warkaha minima yada adda warasana qodabada sinkidi giddon tanghadi ila hayra intunaka gudu jarna ya walibaku midda datka damarka lukugu jarra o giyik lidir siya daqa kiyanya ya waraku saarti wairar ki garisa dulida oya kuhadar li hulgal ya kadiri digal ya halada ala shababa buntilaan oya wafdiyan diraj digana kutirsanga gobalka sool Shaakir oo suuna ku hadlay xilbanaanada iyo gudbiyan dawladda Soomaaliya ku hadlay xaaladda caafimaad ee dhaawacyada la jeersay dalkaasi tii qadara haf oo suuna sheegay in tii soo burburay heliskii uu soo lagalay dawladda federaalka ee Soomaaliya waana soo ku hadlay dhisawka galmudugga akhbaaraadka banaan ka raadiyay wartan sanaytona amin namadan hadii ilaah yara wali ba kumida may u kasaasa ama ayo Qasim Suleimani generalkii lafdhabarka ah haye Iran oo Mareykanka u soo dilay
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah anda dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi Warsan Media Network
akhyaara ay haming namaya bahay to jamaa sabtana ya hoojida hayta taariikh dinaya ka toosanta 8 bilood koowaad ee January sanadka usub ee 2020 kinta say waliba ayo hayana qodobadi warkana haming namaa hatana ka dhawaada soo giyo faafasin hadii la hayra intu subada ka jara waliba anta seen ku akhri doonaano maxamud ali abdullahi gabsha ee kibilaawna sidiisan warka bagdheegsan dugun sidiyala dadka dhamirka lug jara ya waliba geega la deersiya deeqa
Haruntan oo ay ka taalo magaalada Baydhabo ee harunta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhinaga kontroolka Lamara waliba geeki meelaysay tuna ka seenay koo wariyaal ee ku sooda warbaahinta warsan ee Baydhabo intuna roomi meelaysay tii waliba ay nin suurta galay intuna mamangal harunta seeti soo han ogaana ama han aragna xaalado dadka ka nool harunta seeti Harunta Seeti oo waliba ka nool ku dhawaad 450 qof oo iska jira magal iyo waliba bilaan waliba geelka la deersay lama neef oo geel ee lamada neef geelka dadka Seeti dhamarka lagu jira iyo waliba aan ka deegay lama xiyadood oo yooshalayna jamiyatul qayraat iyo waliba jamiyatu noora on koorenti waliba meel Seeti ku hadlay horjooga Harunta Seeti oo isweeyay gentleman waliba noo sun ku mahadnagay hayado lamada neef asadaq ay sidan
qolimay la raaysana harunta suntii may la raay hadiyad qaali ah oo waqti dheer waqti dheer muddo dheer in gudambayti in sheenay hay'ada hay'ad oo wakiilku ah ee Sharif Noor iyo xisaab tismay la raaysana runtii lama neef gaal ah oo ma sha Allah ah eed iyo eed may la raaysana in fayla oo na ka hadiyay sidan ka dhama ka daarsan runtii qali ar koray la raaysana boos ee kooyti hadiyadaasay sadaqadaasay may la raaysana boos ee la sheenay waayo dadkun tak xayiran oo may la raaysana maskaxan xayiran oo may la raaysana ka daweeyo hay dad keka bulshada dadkan ka dhigay
dane kale wali ba may la seetiyo soo dalay al-ustaad Noor Ibrahim Mohamed wakiilka hay'ado jamiyatu Noor iyo waliba jamiyatu al-khayraada waliba meelaysay ku wareejay neefo soo hadlayay si wadada wakiilka iyo waliba hadlayay intaasi ka sii daray intii dadka oo soo ka baaqay intii dadku oo kala wala deersan dadka wala haysada
sanoy ku socda jamiyatu Noor way ba ku wareejiyay gudoomiyaha isbitaalka dhimirka gudoomiy ku xigeenka degmada neefkan sagaal ay sidii la hanin ku wareejiyay nin amaanaas yahay ku gudbiini way ba kale rajaynaa insha Allah dadka hay'adaha kale iyo ganacsatada lan walba oo wal haysada ii has awi da taan boqol sama boqol bukaanka dhaw ee ka jira isbitaalka dadka wala la siyaayo luwaasho qabaana masqantiyo qabaana socdaan way ku khair badanay in la sii langeek wala is aamow hata meel isku shanaan lahayn ama isku sanraysan lahayn
in ka dambeyntii wali ba meel asayti ku hadlay gudoomiyaha kuugaanta amniga iyo wali baarimo siyaasadda ee magaalada Tambaydhabo Isaaq Maxamed Ali Taygaabis ona hadalay sheekay si dheeraday iyo wali baan mahadnagay Warjooga Harunta Seeti gentleman oo is walban abwadna dadkaasi ciid dhimarka la qojara maalum walba hor suran iyo walba hay'ado walaa sadaqaysi usun kumad nabi jidka dheer iyo on furay hay'ado kala
dhigle inta minko waa marbana qaan iyo bad qoyn walaal turki ah iyo da sara dor jaranta boqoshan qoyn walaa iyo aragan jibaatin ka horreysay hadiyeen ee tan sar gaaytaan dadkan booli tan dafooda qortada ka jar aanta qortada galay suu galay shaqa suuniin sonni shanay gaani shanay yeli doayaa marke dadka walaalaha oo muslimiinta meel ka sii roogan oo dalkan alaladi masartay dibada roogan mas dalka roogan may codsadaana ani dadkan may buu sadaqa jaari ee dadkan walaal qabadaan doona aakara yaa walaal qabadaa ay arday may buu kanfaas dadkan aasatada may codsadaana amsanka baadana walaalaha walhaas ilaahi walsi waliyo ilaahi si ani dadkan walaal qabadaan dadkan lanki arabu yaa dhashay
balan
awlaad wada balango la furay awlaad wada maas yaa wan lahan oo nagu baali baan rawin markii dagaalahan wala isugu yeeku aanan garan oo ka hayna sida tin ka mahmaran ajabtin ilaahay sin digu qoraysan dana assalamu alaykum wa rahmatullahi
meemarkii ka horeeyay yadoogan deeqiyo deersan horumaan oo kala maxmuud ali abdullahi tv ga iyo fm ka warsan bay dabo
dhanka kale naqiyaray idinka difaaga dalka ee Kenya yoba yon hadlan masuuliyiin iyo wala bedo sheegana intii oo toogasho ka dilan sadaw ila dhaafi afar kumid ee dagaalyahanada ala shabaab wa markay jidka aan dhahay ama jidka aan dhahay oo sheegan intii oo ka dilan bambaasay iyo wala balaamu waan yo jidkaasi diyon gale baabur akubahi ama bas akubahi oo suugadi dad shaabe isku duwaha gobolkaasi ee xeebta dalkaasi ee Kenya iyo wali baa soo sheegay inta idinka google san intiyo dalkaasi ee farta ee hubnooda iyo mirasi ee ganti iyo ka dhigan iyo noola al shabaab ya shalay tii waqtigii dambe wali baa iyo rajid gale ya ka qaaday baabur rakaab saarnaaye waan soo kisi jeedi deegaanka Lamu wali baa iyo sheegana intiyo weerarkaasi ee ka dilan afar qofa oo baaburkaasi ee saarnaayeen dhanay kalena dhugun sidiyaalayda ma ku tirsan guutada komandoska hoga dalka ee danab ee gaar ahaan guutada tumin iliyaad ee howlgal qorsheysan yahay waliba yoo gufulyana dowladka deegaanada bariire oo dheegle gobolka shabeelada hoose oo meelaysiin iyo roogi dagaalyahanada ala shabaab saraakiil howlgalkaasi iyo gaamiyasi waliba yoo sheegana intii howlgalkaasi gaaray oo gufulyan deegaanka boolo iyo waliba eela oo 4 kilometar yan jirta deegaanka bariiriya gobolka shabeelad hoose isla markaasi tina iyo sheegan intii ka burburay nama baabura oo xamuule hanasiiti oo sheegay intii oo kala diyaar yaa qaraxay isla markaasi tina iyo falaan intii meelasi tina oo sheegay intii ku dhawaad sadan hubnood oo ku tirsan al shabaab meelasi tii oo ka diran waasil sadalkan dhigay taliyaha taliyaha guutada tuman iliyaad ee danab gaashan le ismaaciil abdirsaaqe maalin oo soo warbaahintii dambada qalabka wadaas waliba uu soo sheegay intii galkaasi tii uu saayay koo qorsheysan markaasi tiina iyo kubar helan intii meelasi tii la ka diyaaray baabura qarxay oo la fadaay intii la kubah yeelay shacabka oo walba galabsana gaashan le ismaaciil abdirsaaqe maalin oo waliba uu tilmaamay intii baaburta qarxayda la ka diyaarayay meelasi tii meel la ka diyaaray waana sheegay intii aan eedan u weynay xanoohan hanga muulka qaado isla markaasi tiina dhiniga irka meelasi tii weerarka iyo ku fuliyan oo sheegay intii meelasi tiina iyo hubno ku tirsan al shabaab iyo ka dilan walgalkan oo qaybtu soo ku hayay walgalka idanka komandoska hoga dalka danaba intaba wadid la dhaafay balba iyo kubadana deegaana iyo waliba tuulooyin ku tirsan gobolka shabeelada hoose Buntilan yan waliba wafdiyan dirahayta deegaanka ku tirsan gobolka Sola wafdiyo soo gaamiyo wasiirka arrimaha guud ee Buntilan Maxamed Abdirahmaan dhaban adda iyo waliba wafdiyo soo gaamiyo waliba lafillahay intii saado xasooda deegaan deegaanka ku tirsan gobolka City ee Sola wafdigan iyo waliba likubada intii seen deegaanka Boaan ee gobolka City ee Sola walibana ujeedka safarsha madrasho laga sheegay intii uu sheegay intii golaha deegaanka meelasi tii loo ku dhisa doona deegaanka Sayti wasiirka arrimaha guud ee Puntland Maxamed Abdirahmaan dabaad iyo waliba xubno la soo dayay waliba la filayay intii kulamo la qaado doona odayaalka iyo waliba wal goradka deegaanka iyo aan meelasi tii kula hadla doona sidii macquul ah meelasi tii lan kasoo bilaay golaha deegaanka maamulka gobolka Sidya Sool iyo waliba wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo waliba si wada jir ah meel Sidya on kubada shaqay doonana dhisawka gole deegan aan Sidyana la ku fulu doona beelo meel Sidya shuddubo oo deegow deegaanada Sidya ee Soola Sheikh Shaakir ayaa soo waliba soo qaadlay xilbanaadi iyo gudbiyan Sheikh Maxamed Shaakir Ali Hassan oo soo kumiday hoggaanka ururka Ahle Sunna iyo waliba oo soo qaadlay labaatan ka xildhibaan ee lisiga baarlamaanka galmudug ka Sidyana geeka iyo gudbiyan gudiga ama yahan gudbiyan gudiga farsamada iyo waliba dhisawka galmudug waliba noo soo sheegay Sheikh Shaakir intii hubno qon iyo gudbiyan ama yahan buuyan shuruudaha loo ku baahnaay hubna usub ee baarlamaanka Sidya galmudugga wafdiga ama Sheikh Shaakir waliba soo kumahadnaga dawladda federaalka iyo waliba beelo caalamka oo sheegay intii iyo fadaayay intii meela Sidya ku qaadan doonaan dhisawka galmudugga oo mideysan waana loo dhanyay islaan dhisay galmudug dhanay kalena dhugun sidiyaala dawladda Soomaaliya iyo waliba ay ku hadlay xaaladda caafimaadka dadkii dhaawacyay oo loo qaaday dalka Sidya qadara danjiraga Abdirisaaga ee Farah Ali Tana oo sweeye safiirka dawladda Soomaaliya oo suuroga dalka Sidya qadara iyo waliba oo ku waribay xaaladda caafimaad ee bukaanadii waayeelada ku deeri qaraxi Axis Control of Gooya dalka Sidya qadar lan qaadi safiirka Soomaaliya dalka Sidya qadar danjiri Abdirsaaga Farah Ali Tana iyo waliba oo sheegay intii ay hagaagay xaaladda caafimaad ee dhamaan dadkii meela Sidya lan qaadi dalka Sidya isla markaasaytina iyo haleen daawooyin fayla oo la hadlay warbaahinta dawladda iyo waliba wasashaa oo ku qaaday intii dhaawacyada aanay Sidya haya 23 qof isbitaalka la dhigay dalka Sidya qadara waliba la sheegay intii meela Sidya 3 kumid isbitaalada lugbi ku reed markay xaaladdu caafimaad iyo hagaagtii meela Sidya la ku biye dalka Sidya Turkiga iyo waliba qadara iyo waliba lan qaaday dhaawacyadii in ka badnaa ee qaraagii 28-kii ee bilii hore sanadkuna dhaafnaa Axis Control of Gooya iyo walaalada ku deertii waana iyo ka amudeen qaraagaa Sidya 18 qof meela 149 qof kalena iyo ka dhaawacmeen madaxweynaha galmudug Axmed Duale geeli xaafay iyo waliba uu soo shalay tiradanka nagdaya magaalada Galkaaya waliba noo soo saadag oo kuwadra dhisaw ka maamulka galmudug iyo waliba qaabka dawladda iyo guddiga arintaa Sidya aafiya marka hore waliba uu soo sheegay intii uu ku nagaday heliskii uu soo galay dawladda federaalka waana iyo ka toosnaa intii dhisaw ka galmudug waliba noo soo kaaday bal moogii soo galay ee odayaalkii saxda haya oo meela Sidya galmudug lagu biye waliba noo soo faray hay'adda dastuurka ee maamulka Sidya galmudug intii hore tan kanadan xafiisasho gudambeentii tuma ishan tabilitan si meela Sidya loo ku bilaaw shaqadii oo la handooradii dhinay kala waliba oo sa tilmaamay intii muddo la masine intii suroogii deegaanada galmudug meela Sidya iyo ka amudan 35 qof isona ana Sidya ka tilmaami intii iyo hadda tirada dadka Sidya litibil oo sukuma ganaaya meela Sidya ka amudi iyo deeriyan 400 qof oo waa sidoo saadalkan dhigay akhyaaray surunkiisii warka ku dhugun sidahay tan waliba ida aad warsan ee haruntiya bulshada tan baydaba dawladda Mareykanka iyo waliba ayaa xaqiijiday intii dugaan dhiniga Irka iyo kadilii General Qasim Suleimani oo suhaya madaga oo tubka isu kumidaya idimada ilaalada ee kaanka dalka Sidya Iran oo la magacaabay Qudusa idamada Qudusa iyo waliba ayaa taayidan in qaabil sanga howlgalada banaanka oo ku tirsanga idamada dalka Sidya Iran wasaaradda gaashaandiga ee Mareykanka iyo waliba ayaa sheegay in dalka Sidya Qasim Suleimani uu amri madwinaga Mareykanka Donald Trump waana Suleimani ne usul kadili milsaasaytin ku dhareyna garoonka diyaarado ee Baqdaad ee dalka Sidya Iraq Qasim Suleimani iyo waliba oo sadalday sanadkii 1997 waliba naasu hadii soo madaxa uu ku hayay idamada Qudusa Qasim waliba oo su'aan uu ka hayay gudo dalka Sidya Iraq iyo Qasim waliba oo su'aan uu ka hayay dalalka Sidya guda dalalka Iran Iraq iyo waliba Lubnaan Suuriya iyo waliba Yemen oo soo dalalka Sidya iyo ku noolin dadaha haysta sheeda waliba ayaa su'aadon huma ay jiray hoggaamiyalka dalkaasayta Iran iyo waliba dadkaasayta shicada haysada idamada oo sumadaagu soo ku haya Qudus iyo waliba yohayna idaman qabilsan howlgalka banaanka saytiya gaar ahaan dalalka Suuriya Iraq iyo waliba Yemen waliba sitoosa su'aadon amar qaada jirna hoggaamiyaha Iraq ee Iran idamada Qudus iyo waliba howlgalyo ku soo biyana meel saytiin ku dhareena Uduudiya dalakaasaytia Irana walibana yamilasayti taagribuutio kumujaana madhubinaga Suurya Bishar al-Asadya hiligi huganka muaratka Suurya anqabilisna yaqaiba badan oya kumidata dalakaasayti Idu mida Qundusa ya waliba yosada okaladu guda dalakaasaytia Iraqa yoklidiga lamina Kohda aysasa walibana milasaytio kuguli sana intiyo kusaran digana badan sanadkii 2019 waliba la sheegay intii Suleyman isu la kaddilay diyaarada ama la sheegay intii soo ka amooda diyaarad ay ka burburtay waqooyiga galbeedka dalkaasiyeeta Iran sidoo kale dna sanadkii 2019 waliba la ka waramay intii soo ka amooda qarxa uu soo dhay caasimadda Suuriya ee Dimashq ee dalkaasiyeeta iyo waliba yok ka amoodana saraakiil korkoro iyo ida dhanka kasaaya ama idanka dhawaaya madwinaga البشير على السداء وركي همين ما أخياره هلون سنقل صوتا إذا أدى ورسا بيد بنا سرنكم ينين كدوني وركي وليبا ساري وانا سنسوسي هاي أنا محمود علي عبد الله قابشار لغن سديالة كما سنتين لغن سوق وربعين دا ورسا بيد بنا انتي وركم ورلمدية فريدون كل ما نهدي إلى هيرا أمان الله